Nice. Wen sind sie Kostböllen von Dach? Okay. Zicula kanjani dai. Mara zithini ku grind ka fana ke sibuye sonke guys. Okay, things are in verse. Yes. This is
Gomhla. Gomhla. Wo sindiso. Gomhla. Gomhla. Wo sindiso.
Izodinga ikhwaya kawe. Awusizwe.
Gomhla. Gomhla. Wo sindiso.
Jobe baba mabathathe konke bashiye umoya ubuye la kuwe akekho munye ha ngobe ngimunye ngobe ngimunye sengimi phambi kwakho njengoyawe baba ungikhaphelile zitheni zami Makube njalo Makube njalo Ha Baba angeke 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 Baba angeke Ngiphikise intando yakho
Where's my 40 days?
Gomhla Gomhla Wasindiso
Ayishiswa baba yonke lemifula nempukuthe Siboni imibala nobuhle bosana Ha! Zina nomusa baba Zube nomusa baba Phezu kwabantu bakho Mhla ilanga Lala Ukuphuma Ha Hlayeshiswa wonke Lamahlathi wobumnyama Yebo sufikile baba
Gomhla
Athi ngithathe ka ngibuyisele ekhaya
Gomhla
Ezola one
Wasindisa
These are done Ema, angikhohlwanga yezwa.